Yakobo
5. Mvelani tsono inu anthu achumano. Lirani ndi kufula chifa cha zovuta zimene zikudza kugwerani. Chuma chanu chaola ndipo njenjete zadya zovala zanu. Golidi wanu ndi siliva zachita dzimbiri, ndipo dzimbiriro lidzakhala mboni yokutsutsani. Lidzaononga thupi lanu ngati moto. Mwadzunjikira chuma pa masiku ano amene ali otsiriza. Antchito okolola mminda mwanu simudawalipire. Ndalama za malipirozo zikulira mokutsutsani. Ndipo kufula kwa okololawo kwamveka mmakutu achauta mphambe. Mwakhala mukuchita maphwando, ndipo mwalidyera dziko lino lapansi. Mwadzinenepetsa pa tsiku lopha anthu. Mwamweruza kuti ngolakwa ndipo mwamupha munthu wolungama, iye osalimbalimba. Tsono abale, khazikani mtima pansi mpaka Ambuye adzabwere. Onani mmene amachitira mlimi. Amadikira kuti zipatso zokoma zioneke mmunda mwake. Amangoembekeza mokhazika mtima kuti zilandire mvula yachizimalupsa ndi achikokolola nsanu. Inunso khazikani mtima, limbani mtima, pakuti Ambuye ali pafupi kubwera. Abale, musamanenelana zoyipa pakati panu, kopa kuti Mulungu angakuweruzeni. Onani, oweruza wayima pakhomo. Abale, kumbukirani chitsanzo cha aneneli amene adalankhula mdzina la Ambuye. Iwo adamva zowawa komabe adapilira. Anthu amene tiwatchula odala ndi amene anali olimbika. Mudamva za kulimbika kwa Yobu ndipo mudaona mmene Ambuye adamchitira potsiriza, pakuti Ambuye ngachifundo ndi okoma mtima. Koma koposa zonse abale anga, musamalumbira. Musamalumbire potchula kumwamba, kapena dziko lapansi, kapena china chilichonse. Pofuna kutsimikiza kanthu muzingoti inde. Pofuna kukana kanthu muzingoti ayi. Muzitero kopa kuti Mulungu angakuweruzeni kuti ndinu opalamula. Kodi wina mwa inu ali mmavuto? Apemphere. Kodi wina wakondwa? Aimbe nyimbo zotamanda Mulungu. Kodi wina mwa inu akudwala? Aitanitsa kula mpingo. Iwo adzampempherere ndi kumdzoza ndi mafuta mdzina la Ambuye. Akampempherera ndi chikhulupiriro, odwalayo adzapulumuka, Ambuye adzamutsa, ndipo ngati anali atachimwa, Ambuye adzamkhululukira machimowo. Muzululirana machimo anu, ndipo muzipemphererana kuti muchire. Pemphero la munthu wolungama limakhala la mphamvu, ndipo silipita pachabe. Eliya anali munthu monga ife tomwe. Iye uja adapemphera kolimba kuti mvula isagwe, ndipo mvula sidagwedi pa zaka zitatu ndi miyezi isanu ndi umodzi. Atapempheranso mvula idagwa, thaka nkoyambanso kumeretsa mbewu zake. Abale anga, wina mwa inu akasokera pakusiya choona mzake nkumubweza, dziwani kuti amene adzabweza munthu ochimwa kunjira yake yosokera adzapulumutsa moyo wa munthuyo kuimfa, ndipo chifukwa cha iye machimo ochuluka adzakhululukidwa.